Toto mwendo wa jongo, taratibu kitembea, heli joto la bongo. 24 takupepea, langu wajanua, maji nitakumwagilia. Twacheza kidedea, kidedea, mabuso mpaka twalala. Mi kwako koroma, koroma, koroma.
Zezeta
koroma, koroma, koroma.
Baby tucheze rumba kidogo, honey tucheze rumba kidogo. Baby tucheze rumba kidogo, yeah. Honey tucheze rumba kidogo, yeah.
Baby tucheze rumba kidogo, honey tucheze rumba kidogo. Baby tucheze rumba kidogo, honey tucheze rumba kidogo.
Hapa kikubwa ndoa, tunasubiri ndoa. Nimekuridhia nawe umeniridhia. Hao wagonga kokoto, nyunde gonge vidole, acha waumie za horo. Wenye choko choko na vijicho vya chongo, tuwafunkie vio. Wana kazaro na vojishongo ndoa, tazidisha mikoko waone na waboa. Oh yeah, mi kwako koroma, koroma, koroma.
Zezeta
koroma, koroma, koroma.
Baby tucheze rumba kidogo, honey tucheze rumba kidogo. Baby tucheze rumba kidogo, yeah.
Umenionyesha upendo, acha kinyongo sina. Ni mkufunzi wa mengi, wastahiki tuzo heshima. Kama mapenzi si afu, tuongozane mimi nawe. Nikutunze kama sarafu, tusipotezane mimi nawe. Leo unacheza rumba kwa mbwembwe, wanafiki wakae na vidonge. Siri za rumba ni kizombe, raha kupendwa nawe. Miko kukuroma, kuroma, kuroma.
Zezeta
kuroma, kuroma, kuroma.
Baby tucheze rumba kidogo, honey tucheze rumba kidogo. Baby tucheze rumba kidogo, yeah. Honey tucheze rumba kidogo, yeah.
Baby tucheze rumba kidogo, honey tucheze rumba kidogo. Baby tucheze rumba kidogo, honey tucheze rumba kidogo.